This is a Studio Falcon hit.
Safari ya karibu, kuzaliwa kuzama. Safari majaribu, kutafuta majibu. Na niende wapi, nijifiche wapi? Roho ni lazima, iangaze njia. Ndoto zangu mbele, kuanguka kuinuka. Ni hali ya maisha, haya yote ya kuisha. Kianza mwanzo, oh, lazima kuna mwisho. Nikianza pale, nikianza pale, nikianza pale, pale, pale. Nikianza pale, nikianza pale, nikianza pale, pale, pale. Nikianza pale, nikianza pale. Unaweza niamini nikikuambia, you can be a king, you can be a queen. Unaweza kuwa raisi, shika hiyo nia. Kuwa na imani, utapata njia. Ndoto zako mbele, kuanguka kuinuka. Ni hali ya maisha, haya yote ya kuisha. Kianza mwanzo, oh, lazima kuna mwisho. Nikianza pale, nikianza pale, nikianza pale, pale, pale. Nikianza pale, nikianza pale, nikianza pale, pale, pale. Nikianza pale, nikianza pale.
Okay, truth is that we gotta own this. Everybody different if we come with a click. And we tryna make a trick to get that money quick. Only product to survive, you gotta be slick. A species like mine brings more cognition. To be a rap legend is not my only mission. Helping the youth, making a brighter vision. So that one day we might have a better vision. Mama died, yes, and I accept it. Mama told me fight till I'm president. Mama asked, why in the basement? Say to start a house, start with the basement.
Nikianza pale, nikianza pale, nikianza pale, pale, pale. Nikianza pale, nikianza pale, nikianza pale, pale, pale. Nikianza pale, nikianza pale, nikianza pale, pale, pale. Nikianza pale.